na pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna ngati tu ya free. Nagusa nina kani real. Lifestyle. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hada big game jack kwa the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.
Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi bas ni vipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mic inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 nina wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifani ya vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juuliza mini chadi ya. Tuwezi sema juni hali ya. Na spendi mapicha kwa hii bila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila lebo kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kaimeiva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shandi lipe full price. Aba duniani mikona one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenye nginye mikona half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Nagusa nyona kani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Haga big game jack kwa the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.